my family, I receive freedom to worship. Ninaachilia uhuru wa kumwabudu Mungu kwenye kila eneo la maisha yako. Ninaachilia uhuru wa kumsifu Mungu katikati ya matatizo. Wengine kwenye magereza yenu, Mungu anataka umbe tu haleluya, haleluya, haleluya. Umeshinda mauti, haleluya. Uko hai nami na free to live my lives in worship, free to sing a song of redemption. Hallelujah, umenishindia vita zote. Hallelujah, umenishindia, umenishindia vita zote,
umenishindia vita zote,
umenishindia, umenishindia vita zote. Nisijui vita gani unapitia. Umenishindia vita zote. Come on, Elastor, prophesy with us, brother. Umenishindia vita zote. Ili ni bonde la kukata maneno. Umenishindia, umenishindia vita zote. Nikiamka asubuhi ninaona Bwana. Nikienda ofisini kwangu ninakuta umeshashinda. Ariene sapa haya. Ninaenda kwenye fremu yangu kule dukani ninaona umenishindia. Ariene masupe peta. I am free to see.